Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Ninawa King Solomon, Kanonga Evo.
Don't worry, it's for Pele, professional music.
Kiapo apono koyo,
El Javio.
Let's get it when we tell his door. You know what it is when he had his. We the team, T-O.
We say, E-A-B-O-S. Chambaso, nali kwete fe kamane wizan. Yelo wacha patumba no wizan. Nimi satana la mekela musha nichi pofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shidi bwanda uvi.
Na papa, chitevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Juhaba shima.
Papata shintalu kanganine bosha ishibethe wankosela. Apapena mwandita wampeshe uno mwaka vale salamunseshe. Kumfunya mushira na kukanina walengane shamarento na shanina. Tatale samu wombele pofya pale ponduwe ingi nenda papa. Jiri mwana wamfumu wilaba banaba nono ni wamalaika wilaba. Deti mfiro kuingila kena ni mulandu wa misango shove shivi.
Nani kwetefe kamane winan. Lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela musha nichi pofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shidi mwana uvi.
Na papa, chitevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Juhaba shima, uvi.
Chapas. Ya bofyo ishila pandash. Ndo ni tuwete tuwente na mano. Hali njika te kwa tina wana nkwenti wama shie malo iwe ntaluka.
Na papa,
chitevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Kanonga Evo,
hey,
never feel so
long. Na papa,
never jump
fast.
Hello, waba nompampa minokala ndefeni fishi na kulira. Ngasha isa shonse na shani na kanshi na panta nshefyo nshira. Ati kuwata kori nyensi, parine wota wakuata na mesi. Sirishani shonongo tupele kochiansi, tuwana kasane vya kwenda panshi. Oligo sifayo kapia pofi, nga waweke shapofyo kafua pofi. Aba pena ndia shupa kofi paka fena ine utaluke mulaifi.
Nani kwetefe kamane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi satana la mekela musha nichi pofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shidi mwanda uvi.
Na papa, chitevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Juhaba shima, uvi.
Chapas.
Ya bofyo ishila pandash. Ino ni tuwete tuwente na mano ish. Hali njika te kwa tina wana nkwenti wama shie malo iwe ntaluka. Chitevo ndekera kofi.
Na papa,
yeah, yeah. Satana ndekela kofi.
Ya wana malesa wana masha.
Chitlefu ndekela kofi.
San. Hey, hey, hey.
Satana ndekela kofi.
Na papa chapas.
El Javio Music. Don't worry, it's for Pele, professional music.
We pista chiruba mtala one.
Pass beats on the 1-2s.
I'm a buwana Mr. Puyo. DJ Papa G. Mr. Pop. Nina wa King Solomon.
ZambianMusicSite.com.